Yep. Yep.
Yep. Delight. La 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 la.
Yep.
Oh na 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 na.
On the beat.
Watch out.
Seven brown beats.
You're my queen. Nimekupa moyo wangu utunze safari. Ukiniacha sina raha tapunje mana. Dunia inachanganya changanya. Hususan ni mapenzi mama. Mambo ya kushare ya na mana mama ma.
Mala ushikwe kule.
Uteseke.
Mala ushikwe pale.
Unyanyaswe.
Unavocheza.
Mama ma.
Uraha naipata.
Kwa sana na.
Unavokata.
Mama.
Utamu nasikia.
Kwa sana ma.
Unavocheza.
Mama.
Alvin Brown.
Goma Mtwara Ulindi, Mtwara tukamone bibi. Tukale futari ya magimbi, ushani ndindindi kwa koza idia pimbi. You please don't go away, unanipara anytime. You please don't go away, unanipara you my. Sio achalinzi watabata, nanipa ile kitu nataka. Mtoto hizo lipsi matato, shani kama tuazushi watafianza. Unavocheza.
Mama ma.
Uraha naipata.
Kwa sana na.
Unavokata.
Mama.
Utamu nasikia.
Kwa sana ma.
Unavocheza.
Mama.
Alvin Brown Beats.
Nimekubali we ni noma. Na mapaka shuma taisoma. Watafulai wakikona baba na mama. Mekubali we ni noma. Na mapaka shuma taisoma. Ana kilometa kikona. Atafanya bonge la shele.
Unavocheza. Oh, unavocheza mama.
Uraha naipata.
Uraha naipata na.
Unavokata.
Hey.
Utamu nasikia.
Oh, utamu yeah. Nasikia.
Unavocheza.
Mama. D.I. Hey.
Mkwao Classic.
Asna on the beat.
Moja Moja Records.